C-Mix Music Blog presents to you.
Your money, Jesus, Mary,
yes, sir.
And your mother, Maggie, yeah, Kele. Come on, you get fair,
yeah.
Come on, you get toy, my okay. Wisdom was all the area, it all the area, it in a bojagine fu, madokere, wiskom wazo. Ewo, oga gere regi, ewo, oga gere regi, wachobo. In a bojagine fu, madokere. Wiscom was Chukwuremo, chukwara imezurumia, otu abulo siridi, umeya niga haya. Ewo, mkwangu chukwuremo, chukwara imezurumia, otu abulo siridi, umeya niga haya. Mkwangu chukwuremo, chukwara imezurumia, otu abulo siridi, umeya niga haya. Ewo. Chukwuremo, chukwara imezurumia, otu abulo siridi, umeya niga haya.
Mkwangu chukwuremo, chukwara imezurumia,
otu abulo siridi, umeya niga haya.
Iyo kwana mwaya, oge meyele, yebo kwere kwa, yebo kwere kwa, oge mwere mwaya o.
Aha!
Jesus!
Mere manuso, onuso kaganiru. Mere manuso, kanko sigirute. Ifere mukwaganiru, amaram nige meya. Mere manuso baba. Kanko sigirute, ewo megere monoso, abun wagina po, megere monoso. Kanko sigirute, papa o megere monoso,
ay,
Wagina, Egeremonoso, Tango Sigirute,
Egeremonoso, Nazaki was Sabe, Amarazusa, Amarazusa, Caso Sani Sime, Egeremonoso, Amarazo Sabe, Nazizusa, Nazizusa, Gabi Game Nadia, Oganiro Camara.
Somebody unto the eye of Jesus,
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 Jesus, Jesus. Everybody say, Father,
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 Father. Spirit,
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 Spirit.
Hey.
Let the living water flow over my soul. Let the Holy Spirit come and take control. In every situation, I have troubled my mind. On my face and body, unto thee I rule. Baba, Jesus, Jesus, Jesus.
Holy Spirit, Holy Spirit,
Spirit, Spirit. Jesus, 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 Jesus.
Jesus,
wonderful Savior, immortal Redeemer is your name.
When I call on your name, you never fail me.
Jesus.
When I pray in your name, mountain melter. If you can lift up your hands to the Spirit of God,
everybody call him
Jesus.
Jesus, 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 Jesus.
Call him Father,
Hallelujah. Onya hobam tara. Ngetoya.
Ngetoya.
Akai marapoya. Hallelujah. Oh Jesus.
If you can dance unto the Lord.
Oh
yeah.
Okechi. Oh, hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Yahweh.
Sorogi Akai marapoya,
hallelujah.
Onye,
onye hubaptara,
mugetoya,
mugetoya. Akai marapoya,
hallelujah.
Hallelujah.
Yemu bebe remi hebu, mugetoya. Akame moya, kuli akai marapoya,
hallelujah. Sineli wegeti,
ndi kporo ka biaro rani
sineli wege
unya mama o
mugia biaro sineli wege
tadimo
ndi kporo ka biaro o
sineli wege ti umuga biaro sineli wege ti ndi mera mara biaro o
sineli wege
ti odoguna
abiaru
o
sineli wege ti
ndi kporo ka biaro o
hello aha
akwisire mu pogini gasa o isire mu kwakani geme anuzo isire no nye na yo na yo sa o
na yo sa
merem karo ti mudaranya
otu
sineli gwegeti
genti
omo gabiaru o
genti
sineli gwegeti ndi mera mara biaru o
sineli gwegeti
onya mara omo gabiaru o
onya mama
sineli gwegeti
genti
ndi poro gabiaru o
sineli gwegeti ndi poro gabiaru tega onye nwanyị si na ya kwụgidere ụkwụrụ gị n'azụ na o sheki
akachukwu dị n'ebe a
nwa m gaba n'iru ike agwụla gị gaba n'iru eso m gị n'azụ Jesus onye na-edu gị ga-edu gị n'udo Jesus onye na-edu gị ga-edu gị n'udo Nwachukwu gaba n'iru atụrụ ụjọ gaba n'iru ejigbo ike agwụla gị Jesus onye na-edu gị ga-edu gị n'udo Jesus onye na-edu gị ga-edu gị n'udo gaba n'iru
Nwachukwu
atụrụ
ụjọ
esi egi
ọbụla gị
maka na
Jizọs onye na-edu gị
kedu gị n'udo.
Jizọs onye na-edu gị
kedu gị n'udo.
Jesus, onye na-edu gị ma na-ebonije.
Otu ọbụla ọnọdụ siri dị, atụlụjọ. Otu ọbụla iji ụwa siri dị, ike agwụla gị. Jesus, onye na-edu gị,
kedu gị n'udo.
Jesus, onye na-edu gị,
kedu gị n'udo.
A ga-agbanwere gị, ọnọdụ jọrọ njọ. Ọ ga-emere gị ịbụrụ onye ụwa. Jizọs onye na-edu gị,
edu gị kọma.
Jizọs onye na-edu gị,
edu gị n'udo.
Gaba n'iru,
gaba n'iru,
gaba n'iru,
atụlụ jọ
mama o.
Gaba n'iru,
ike agwụla gị,
ike agwụla gị,
maka gịnị?
Jizọs onye na-edu gị,
edu gị
n'udo. Jesus onye na-edu gị,
edu gị
n'udo.
Nwachukwu ike agwụla gị n'ọsọ a.
Ọ bụrụ na mgbawa ọsọligwe n'okwukwe, edie n'ukwu Jizọs eze na-abịa ọzọ. Mgbawa kwa ọsọligwe n'okwukwe, kwụsị n'ukwu onye nwe m eze n'ime mma. Onye hụtụrụ eze menye ndụ ya n'ebe etie ịlala ma saba zali ikoti n'obe.
Ị siri rapụ mụ ntakịrị ka ha bịa kpute m, bịa zuru ike. Amaara m ị ga-achụpụ n'ume, otu ọbụla mmehie m siri dị na-abata m. Ka mgbawa ọsọ n'igwe n'okwukwe, gbaruo n'okwu Jizọs wee ga zuru ike. Maka na ime gị ga-ezu m ike nke ndụ dị, onye nwe m, baba m, onye ebube. Ka mgbawa,
ka mgbawa
ọsọ niile n'okwukwe, ka n'okwu onye nwe ndụ ga zuru ike. Ụmụ Chineke m,
ka mgbawa ọsọ n'igwe n'okwukwe, gbaruo n'okwu onye nwe m ga zuru ike.
Ụmụchukwu baba
mgbawa ọsọ n'igwe n'okwukwe, gbaruo n'okwu onye nwe ga zuru ike.
Anyị ga zuru ike,
ka mgbawa ọsọ n'igwe n'okwukwe,
aranoku onye nwe gazurike.
Oselewe bu onye nisi ya o, mana anyị kwụnyere na Jesus edu anyị.
Jesus Gabioso, amen. Each and all Gabioso, Jesus Gabioso, amen. Iporonia, Jesus Gabioso, amen. Each and all Gabioso, Jesus Gabioso, amen. Iporonia, Onye Wemo Gabioso,
amen.
Iporoni Quere Quere, O Gabioso, amen. Iporonia, Jesus Gabioso,
amen.
Oki Muno Gabioso,
Jesus Gabioso,
amen. Iporonia. Ofodo siri, Noga Gabioso. Na ka ọ bịara bịa n'ochi ha nyọma wela. Sorry. Onye na-eme gosiri masị gị, iche na Gabioso, ogbu mmadụ, iche na Gabioso, onye ọkwụ ego, iche na Gabioso, Jesus Gabioso, ịkpọrọ ndị ya, onye na-anara mmadụ ala n'ike, iche na Gabioso, onye na-ekwu ihe ọ na-amagidelu
ugbu,
oche ọnụ egbu ọchụ, a sị m iche na Gabioso, Jesus Gabioso, ịkpọrọ ndị ya, ebito na Gabioso,
Jesus Gabioso, ịkpọrọ ndị ya,
oke ibudo Gabioso,
iche na Gabioso,
Jesus
Gabioso, ịkpọrọ ndị ya,
Jesus is coming back again. Yes, he's coming back again to take his people home to the promised land. He's coming back again. He's coming back again to take his people home to rest in peace. Will you be among them that will go with him? Will you be left behind? Shine a torch to us. He's coming. He's coming, oh, to take his people.
Oh, Gabriel, oh, Gabriel, oh, so, Iche no Gabriel, he, Iporondia, Jesus Gabriel, so,
amen.
Iche no Gabriel, so, Jesus Gabriel, so,
amen.
Iporondia, Jesus Gabriel,
amen.
Iche no Gabriel, so, Jesus Iporondia. Lord, you are more precious than silver.
You are precious, Lord.
Lord, you are more costlier than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There is nothing I desire more than you. Hallelujah. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costlier than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There is nothing I desire more than you.
desire more.
Precious than silver.
Shout it louder.
Lord, you are more costlier than gold. Lord, you are more beautiful than diamond.
Hallelujah.
There is nothing I desire more than you.
Lord, you are more precious than silver.
Lord, you are more costlier than gold. Lord, you are there's nothing I desire compared with you.
Nani Jesus,
Nani, Nani go.
Jesus,
Nani go.
Nani ya, geborom bamile,
bamile,
ibuaram nile, agahe dife,
ebe matara.
Nani Jesus, Nani Jesus,
Jesus,
Nani Jesus, Nani Ake Boram Bamide, Ibaram Dide, Agahi Dife, Ebe Matara, Nani Jesus,
Nani
Jesus,
Nani
Jesus,
Nani
Ake Boram Bamide,
Oboya.
Jesus, Nani Jesus, Nani Jesus,
Nani,
Nani Jesus,
Papa Nani,
Nani, Ake Boram Bamide, Ibaram Dide, Ake Dife, Ebe Matara. Jesus, monkey.
Go keep it on the soccer. I come back to your home, but I want us.
Nani Jesus, okay, money, okay,
money,
Nani Giga. Jesus, Nani Jesus, Nani Ake Boram Bamile,
Boram Bamile,
Ibaram Dile, Agahi Dife,
Onyam Bamile,
Nani Jesus, Nani.
Aha! Hoga! The power of God is moving now. Ayo! Ayo! Marike chine kosi neni wena. Jesus.
Wadi wadi wadi.
Wadi wadi is the Lamb.
Wadi wadi wadi.
Wadi
wadi is the Lamb.
Wadi
wadi wadi. Wadi wadi is the Lamb that was slain on Calvary. Wadi wadi. Wadi wadi wadi. What is the love that was slain on Calvary?
Thank you, Jesus.
What is the love?
What
is the love?
earth. Wadi, wadi, wadi is the love that was laid on Calvary. Wadi, wadi,
wadi,
wadi, wadi, wadi,
wadi,
wadi is the love.
Wadi,
wadi, wadi, wadi,
wadi.
What
is the love that was laid on Calvary?
What is the love? What is the love of God? What is the love that was slain on Calvary? Ikwesi onye mabutu wanakenja. Ikwesi mature buru onye taro wa onake kwesi. Ikwesi onye nemuri kere.
Botu akogadi,
rembe ni rogini le,
Manabali, who to a cogadi, repenti rogini, Gapo Isiala, Egonoma, Hassan, Emma, Gigadi, Repenti, Emma, Gigadi, Manigi, Manabali, who to a cogadi, repenti rogini, Gapo Isiala. Adi onye dika gi onye isiaga adi onye yiri gi ikuru kigebe oku gigadire wembe dire ginine gakpo isiala egi chukwa imama imama
imama gigadigide rambo biebi
aye
ebere gigadigide mano tutu mana Otu akogadi rombo ndi poroga sinile gapo isiala wenyegi yegi ma imama gigadigide rombo biebi imama gigadigide mano tutu mana bale otu akogadi rombo ndi roginile gapo isiala wenyegi Ibudu, aha.
Wahamarama, Wahamarama,
wadi kwele kwe marama.
Wahamarama, Wahamarama,
Wahamarama,
Wahamarama, wadi kwele kwe marama. Wahamarama,
Wahamarama.
Here
go! Toya!
Yeah!
To-
You are worthy, Lord. We need our glorified. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. You would do.
Studio.